Ukijichanganya naruka nawe za taekwondo I be fight like a Jackie Chan ha Vumijiwe bwana Amitabha Chan ai hallelujah
hallelujah
hakia Mungu we mtoto mbona leo mutaniua
utaniua
ai hallelujah
Mass on the track.